Blog Talk Radio.
Mumucho karande tubigeri Asha Akinha Bara Parindi Rubusa
ikiganiro cyanyu tuganire ikiganiro kidasanzwe mutegurirwa kandi mukagezwaho na Madame Flora ndetse na Emerance. Mu kiganiro kidasanzwe cy'uyu munsi ni gahunda yo gutabariza Abanyarwanda. Leta ikomeje guhisha ubukana bwa coronavirus cyangwa se virus ya corona, ndetse abenshi batanga amakuru bavuga ko ari benshi barwaye indwara, ariko Leta ikaba idashaka kubavuga, ahubwo ikavuga gusa ko abayirwaye ari abantu baje baturutse mu impamvu. Rero abakomeje kubihisha ni bimwe mu byo turi buze kuganira muri iki kiganiro muri risesengura. Hagati ariko ambasade z'abanyamahanga harimo iz'Ubufaransa, Bubiligi n'abandi bafunze imiryango yabo, ndetse Abanyamerika bo biravugwa ko bafashe abaturage babo bakabavana mu Rwanda. Ese bwa buvuzi bw'u Rwanda bwateye imbere amahanga yifuza, baba noneho batakibwizera? Ibyo nabyo ni muri risesengura. Barafinda akomeje gukorerwa iyicarubozo. Aha turaza kumva icyo abari muri ikiganiro nabo baza kudusengurira. Kuki umuntu afungwa akabura n'uburenganzira bw'umunyururu? Hari abantu bakomeje kwandika batubwira ko hari abantu bashobora kuzaterwa iyi ndwara cyangwa se bakazakirwa, aho bakaba babahitana bakavuga ko ari coronavirus yabahitanye. Ibyo rero abo muri kumwe muri ikiganiro nabo baraza kubibasengurira. Abanyarwanda benshi bakomeje gutabaza ko basenyerwa, ntabwo ari ibya vuba, ariko bakavuga ko impamvu basenyerwa harimo ko bashobora kuba ari ukwitegura inama ya Commonwealth. Ese yo izaba yarabikwiye kuba impamvu yo kwiteranya cyangwa se guhungabanya umudendezo nubwo nta usanzwe uhari w'Abanyarwanda? Kuko nababwiye rero ikiganiro musanzwe na Madame Flora ndetse na Emerance. Reka rero Flora muhe ikaze atubwire abashyitsi adufitiye, ndetse n'ikiganiro kibuze kuba kigufi, anatubwire na gahunda n'uko ikiganiro giteguye n'impamvu yatumye bashaka gukora ikiganiro kidasanzwe kuri uyu munsi ku itariki ya 18 kuwa gatatu. Reka rero mpe ikaze muri studio Madame Flora, niba unyumva reka nguhe ikaze ndetse utubwire n'abandi muri kumwe muri ikiganiro.
Urakoze Jean Paul, ndagushimiye cyane kubwo kwitanga kwawe, uhora utugaragariza igihe cyose twiyambaje. Ndabizi ko ntabwo byari biteguwe uyu munsi, ariko igihe nagusabye wahise usubika gahunda wari ufite zitoroshye, nuko udushyira muri gahunda zawe. Ndabigushimiye cyane, ni iby'agaciro. Nongeye rero gushimira abasangwa muri tuganire b'uyu munsi. Ashire ndagushimiye. Ashire uranyumva?
Ndakumva cyane Flora, ndabasuza mwese, ndasuza n'abari buze kutwumva, murakoze.
Urakoze nawe. Tabita, ndagushimiye ikaze urisanga muri tuganire.
Murakoze cyane Madame Flora, ko mwantumiye muri iki kiganiro cyanyu, nanjye ndabaramukije n'abatwumva, murakoze.
Jean Paul, nongeye kugushimira nawe. Ubwo rero hari mugenzi wanjye
Emerance.
Hari mugenzi wanjye Emerance utashoboye kuboneka muri kano kanya, aradukurikiranye ariko yambwiye ngo mbasuhuze. Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro cyacu, arabasuhuza. Biramubabaje cyane ko adashoboye kuboneka, ariko yagize impamvu nyinshi. Rero mumwumve, hari igihe ntazajya mboneka akaboneka, hari igihe tuzajya tuboneka twese, hari n'igihe nzajya mboneka batabonetse, ariko icyangombwa ni uko tubagezaho ikiganiro. Ubwo rero tudatinze, muri kano kanya turi kumwe n'abantu b'agaciro, abantu abagabo n'umutegarugori bihaye inshingano zo kurwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bashaka ko ibintu byagenda neza, akarengane kabakora ku mutima cyane. Rero uyu munsi bakaba bagiye kubaganiriza, ntabwo biri butinde, ariko hari ingingo zihutirwa zitumye dukora ikiganiro ushisha itabona, kugira ngo tubiganireho vuba vuba. Muri ibyo Jean Paul yabibabwiye dutangira, sindi bisubiremo, ariko wenda mu gutangira nagira ngo mbanze mbasabe tuganire ku kintu kimwe. Murabizi muri iyi minsi mu Rwanda no ku isi hose hari icyorezo cya coronavirus, ariko mu Rwanda ntago bivugwaho neza, kubera tumenyereye ko n'amastatistike imibare yaho kenshi ibitanyuze mu kuri, natwe tubyibazaho. Rero tukaba twatangiye gutungurwa no kumva n'amahanga akura abantu bayo mu gihugu, tubyibazaho turavuga tuti se ibi bintu ni amahoro, ni ukubera iki? Ikindi nanone umuntu yakwibaza, hari turabihuza n'abantu bamaze iminsi basenyirwa, ese mbona bamaze igihe bigisha gukora amasuku, bakabyigisha ndetse hakoreshejwe ibikoresho abanyarwanda benshi badafite, mbese mubona abantu basenyewe bari hanze badafite naho kuba, ndetse n'amabase bari bafite bayabameneyeho babasenyera, mubona iyo coronavirus bazayirinda gute bari hanze badafite naho bihisha mu nzu, badafite nayo mabase ngo bakarabe? Ese bundi ntago byari bikwiriye ko babigisha gukaraba hakoreshejwe ibikoresho abaturage bose bashobora kuba babona? Byaba ari ukwicisha bugufi cyane gufata ibase n'isabune ukereka abantu, ubereka uburyo bushoboka, uburyo bwa buri wese yashobora gukora. Ndumva ntizimbye mu magambo nabaha ijambo, turimo kuganira ntimwijene, dushaka gucana mu magambo nk'uko twabivuze, muri mu rugo muri isanga mwanyakira tugakomeza tukaganira. Murakoze. Ninde wumva watangira kugira icyo bituganiriraho?
Ubwo nari mpaye inda ya bukuru umushingantahe ari washire, ubwo rero nanjye ndakomerezaho.
Reka nyemere. Flora, ingingo mu dusaba kuganira
buzira agakora
ni gripe isanzwe. Ni gripe isanzwe, cyakora karere ntuyemo ngo umuntu wa mbere uyirwaye yabonetse. Ubwo ntabwo byoroshye, ariko tuzagerageza kwirinda uko tugomba kwirinda. Bon, ikintu cya coronavirus rero ni icyorezo kirimo gufata intera ikomeye kandi kirimo gufata ibihugu byose byo ku isi. Ni ukuvuga ngo aka kanya n'ibihugu byateye imbere ntabwo bifite umuti ufatika cyangwa se nyawo wo guhagarika iki cyorezo. Byongeyeho rero ibihugu byo muri Afurika byo bifite na systeme za sante zikiri fragile, zitaragira ibikoresho bihagije, zitaragira expertise cyangwa se logistique yo kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibizazane n'ibiza babashe kubikomera, ntago bishobora gukora ibitangaza imbere y'ibyo bihugu bindi byateye imbere. Mu Butaliyani harapfa abantu hafi 500 buri munsi, mu Bufaransa bimeze nabi, muri Etats-Unis naho bimeze nabi cyane, Ubushinwa mwabonye ukuntu byagenze, nibaze rero Rwanda uko ruzabyitwaramo cyangwa se uko rwabyitwaramo. Ngasanga icyagombye gukorwa atari guhisha ukuri, ahubwo icyagombye gukorwa ni ukwerekana ukuri maze bagatabarwa nk'uko n'andi mahanga yose arimo kugenda atabarwa. N'ubusanzwe u Rwanda bavuga ko ngo rugana heza, ruhagaze neza, ndibwira ko ibyo byerekeza n'ibiza batazabura abantu benteje cyangwa se batazabura ibihugu bibatabara ibyo bihugu. Bivuga ko ekonomi yabo yazamutse ko za kubude croissance ngo zigeze ku 9 cyangwa se zenda kungana n'izo Bushinwa, ubwo bazabatabara. Niko njye mbibifuriza, ndanifuriza abanyarwanda ko bazabyitwaramo neza. Ariko hejuru y'ibyo byose hari ukurenga ku kintu cyitwa ubuzima bw'umuntu. Muri kiriya gihugu agaciro k'ubuzima bw'umuntu ntabwo kubahwa, nta nubwo gafatwa, ntabwo ubuzima bw'abantu babuha agaciro. Ndabibutsa ko inaha mu bihugu dutuyemo niyo umuntu akoze accident yitwa ko ari accident, amakuru yose araza akabivuga, hakorwa za enquete kugira ngo bamenye icyishe uwo muntu n'uko byagenze, kugira ngo n'ubutaha ibyo bintu babyirinde. Mu Rwanda rero kugira ngo ibi bya coronavirus babivuge, ngembamo nari bikiri muri ya logique yo kwerekana ngo hari iterambere, bakerekana ama etage nka 6 ariko ntiberekane muri za quartier n'imbere ko hameze, ntiberekane igihugu neza uko gihagaze, ntiberekane ubukene nyabwo uko buhagaze, ntiberekane nanone ko u Rwanda aka kanya tuvuga nta class moyenne haba ku buryo buri economique. Rero ikintu cya coronavirus uburyo bashaka kugihisha ni ya marketing yabo byo kwereka amahanga ko hari iterambere kandi ko bishoboye cyangwa se ko bashoboye ibintu byose. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kuko bizakora ku bantu, bizakora ku buzima bw'abantu directement, kandi ntabwo ari ibintu byo gushyigikirwa. Nka nibaza noneho mu busanzwe murabona ko hari abantu bagira gutya bagapfa mu bintu bitumvikana mu Rwanda, ukumva ngo umuntu yasimutse ngo imodoka yambaye amapingu ngo hanyuma ngo baramurasa arapfa. Ukibaza uwo muntu wirukanka agasiga abantu bose yambaye amapingu ukuntu yabirukanka, ubwo arusha wenda ba Usain Bolt bakagera uwo murasa, ukabyibazaho. Ukumva ngo umuntu ugarare muri prizo yambaye amapingu ngo yashatse guhemukira polisi ngo baramurasa, ukibaza ibyo bintu. Undi bakamwica ngo yiyahuye. None ubu ndimo kwibaza ubu iki cyorezo ntago kizifashishwa mu gukomeza kwica abandi bantu cyangwa se mu gukomeza gushyira mu kato abandi bantu? Ibyo nibyo wenda bimpangayikishije, ariko uko bimeze kose nkeka ko uko iyi leta igenda ikora mabi niko abantu bagenda bahaguruka ari benshi cyane, kandi niko tuzakomeza kugenda dutabariza bene wacu kandi ntabwo badufite. Ni icyo wenda nagira ngo mvuge kuri coronavirus, ubwo n'abandi mwakomerezaho murakoze.
Ashire uvuze akantu keza cyane, nanjye maze iminsi ngatekereza ko gutabariza abantu tubabwira ko iyi coronavirus ishobora kwifashishwa mu kwikiza abantu batavuga rimwe n'ubutegetsi. Twagira ngo rero abantu birinde kandi abantu bagerageze nabo kubivuga hakiri kare, ababona bagiye bakorerwa ubwo bugizi bwa nabi babitangaze, kuko ibuye ryagaragaye ntiribarikije isuka. Rero twasaba Tabita nawe ndumva ari ikintu arushije kubivugaho.
Byose mwabivuze ibyo aribyo byose sinabura. Nanjye ikindi nakongeraho kindi nanotse sinze muri ino minsi, uretse ko ntabwo ari muri ino minsi, n'ibintu bimaze igihe ko umuntu ahita abona ko perezida w'u Rwanda ntabwo ari uw'abanyarwanda, uko bigaragara n'uw'abanyamahanga mbivugiye iki natanga nk'urugero tuvuge nk'uyu premier ministre wacu hano muri Canada iki gihugu cyacu ni igihugu kiri bilingue kivuga indimi ebyiri icyongereza n'igifaransa premier ministre iyo afashe ijambo agomba kuvuga mu ndimi zombi niba arimo avuga mu cyongereza haba hari umuntu urimo ashyira mu gifaransa niba avuze igifaransa haba hari urimo ashyira mu cyongereza agomba ku making a sure agomba kuba sure ko abantu bose nta usigaye inyuma abavuga igifaransa bamukurikiye abavuga icyongereza bamukurikiye kubera iki ababwira abaturage b'igihugu cye ariko monsieur wacu uriya perezida w'u Rwanda agira gutya agafata ijambo akivugira icyongereza gusa ukibaza kandi ubwo ibyo bintu birareba abaturage yagombye kuba ari message ari maha abaturage b'igihugu ariko n'abaturage bangaye baba bumva icyo cyongereza ejo bundi namubonye agira gutya ngo yagiye kwigisha ngo uko boza ngo intoki ngo birinda coronavirus nuko yirya cyane ubona atanabishyizeho umwete nta n'icyo bimubwi avuga icyongereza ese iyo ndwara arimo arigisha abandi kuyirinda niwe n'uriya mukobwa we nabonye nawe ajya koza intoki yerekana ukagira ngo ukibaza utari ko aba bantu baba bari muri show
sita rwose ntaguciye mu ijambo ariko ziriya ntoki iyo bazikaraba bintera umutima mubi nkahita nibuka intoki nziza Kizito yari afite nkumva umutima mubi urazamutse nakanyuzemo wakomeza
n'agahinda ukabireba ukavuga uti iki gihugu cyacu koko ubu amaherezo n'ayahe banyarwanda banyarwandakazi ko dufite abayobozi babirasi dufite abayobozi ariko buriya bazi ko iriya ndwara nabo yabafata biriya ntabwo ari bya bindi byo ko Kagame atunga urutoki ati ni mwice Kizito ni mwice Rwigara ni mwice Anserime ni mwice uyu ni iyo ni indwara ishobora nabo kubafata
abigira mukobwa tutajya dukunda kuvuga n'uwuhe nawe wigendeye akiri umukobwa muto cyane
Alexia
nawe tujye tumwibuka
ko ari benshi ko abapfa buri munsi rero hari ikintu ashiri yavuze nanjye mbere ko ndangiza ngira ngo nkomozeho ni ugutabariza abanyarwanda noneho uriya bashobora kuba bafite liste yabo bari barimo bashakisha uburyo bagomba kwica ese uyu tumute muri ruhurura ese uyu tumukubita agafuni ese uyu dushyire rweru ese uriya tumugongesha imodoka ese tuvuge ko yimanitse muri ya mashuka ya Kizito ese abo rero muratabare uriya bashobora kutangira bakabirenza barangiza bati ntimureba coronavirus yamaze abantu dore nuko nibyo uriya bakamubura bati ni indwara yamuhitanye uriya turatabariza abanyarwanda wowe muntu uzi yuko umuntu wawe ararwaye mukurikire umenye irengero rye ntimureke ngo uramusiga mu bitaro ibyo bitaro si ibya so si ibya nyoko si ibya mwene wanyu bafite abakozi aho mu bitaro bagenda bagaho uwagiye arwaye buhoro bati yarembye bagahita apfa akavamo umwuka ni mutangirizo za bihehe zamaze abanyarwanda murakoze ndumva ari icyo naba mvuze ubwo turakomeza
ni wowe narigiye kubwira n'ubundi ni wowe nagiye kubwira ngo ujye ubitubwira aho bihuza n'aba bantu basenyewe turebe ukuntu
abasenye ndaza gusubira ku byo namwe murabanje kuvuga kuko ubundi kera nagiye nge nabonye ikiganiro cyanjye kuko tuganira itaraza nagiye ndegwa cyane abantu banyandikiye bavuga ko ngo sintuma abantu bavuga ariko mwebwe mutwemerera ko tujya duca abantu mu ijambo tukivugira
rwose cyane
rero iki ni cyo kiganiro ubundi n'umugani nuko cyitwa no kwiganira ariko noneho ibyo tuvuga bari ibintu bivugwa n'ubundi mu masaro muri the living room z'abantu ibibazo biri mu gihugu badashobora ndetse mu Rwanda aho nta n'ahandi banabivugira kutazabisanga no muri media cyangwa se mu itangazamakuru keretse ibyo leta yashatse gutangaza. Nsubiye ku byo ndumva bitari wari uvuze ngo Canada yenda Trudeau yagiye kuvuga avuga mu Gifaransa no mu Cyongereza, reka nagiye buri muntu yenda avuga aho aherereye. Njyewe ndi muri Amerika, mbere yewe na perezida wacu yabanje gusuzugura iyi ndwara ku buryo bavugaga ko abandi aribo bantu bari bayifite bavuga ko ishobora kuba ari icyorezo gikomeye, we atarabivuga. Ndetse banza bamwe nubwo abandi babiganiraga ariko ubutegetsi ubwabwo rwa executive nyirizina, nyuma y'igihe Ubutaliyani bwafunze burundu igihugu cyose bakavuga ko bwashatinze down igihugu cyose, nibwo twabihaye agaciro ubwo ndavuga ku rwego rw'ubutegetsi ahangaha muri Amerika. Ariko noneho nyuma ya buri munsi Kongre yatambukije niba ariko nabyita billions zigera kuri 50 zo gufasha, hari ibipimo biza bikorerwa ubuntu mu kanya n'ibyo, hari ingamba zirimo zifata ukabona yuko hoko bafite impungenge y'igihugu n'abanyagihugu babo. Kuvuga rero buri munsi nk'uko nabivugaga perezida na vice perezida baragaragara, ariko noneho wibuke ko ari abantu bafite n'ubushobozi n'abaturage ubwabo bafite n'uburyo bafite za siransi bafite bashobora kujya kwa muganga bakivuza nubwo ari ibintu by'icyorezo, ariko still ubutegetsi bukagira uruhare kugira ngo bufashe abo baturage. Kandi mubizi ko healthcare system cyangwa se uburyo bwo kwivuza ahangaha kenshi nubwo bagerageza gushaka kubihindura ariko biyoborwa n'abantu b'aba private cyangwa se n'ibintu biri private sector. Noneho rero ibyo byo kuvuga indimi, mumbabarire mumbwire igihe Kagame mwamubonye akora discours ivuga ko hari icyorezo mu gihe azi neza ko arimo aravuga ko convention center ishobora guhomba miliyoni 7 kubera inama yakira gitazakira. Ibyo ni ibintu nabonye umuyobozi umwe mu bayobozi bari mu ishoramari bavuga igihombo bazagira kubera ko ari inama zasubitswe, akaba azi ko hari igihe byashobora kubwongereza butazana ya nama mu Rwanda. Akaba ikintu kimwe twabonye Kagame akora ari ukujya gukaraba ngo kwigisha abantu gukaraba. Umukobwa we nakavuga ngo ni challenge ya World Health Organization, nawe akaba ari cyo kintu ajya gukora. Ni ukuvuga ngo bo baravuga bati tugiye gufata nyine babaye abanyamahanga, ni sinzi ibyo muvuga ngo ni ba perezida ngo bahehe ngo nkaba ngo bigize ba perezida b'amahanga, ariko bo bigize ahubwo abaturage b'amahanga nabo bariho barakora challenge za World Health Organization, barerekana uko abantu bakarabawe n'umukobwa we. Ariko mwibuke yuko ikintu cy'ibanze si ugukaraba ahubwo no kubona nayo mazi yo gukaraba, ayo mazi se barayafite mbere y'uko gukaraba bose bazajya hariya byabyiriye umukobwa arimo gukora afungure robine, hanyuma ninde muntu uzabikora uzasuka ariya mazi
nayo kunywa barayabuze n'ibyo kurya baribuze inzara yaba amazi.
Yo na perezida wundi warwaye na ko vice perezida ndumva ari wa Zimbabwe niba atari vice perezida ni vice prime minister, ariko ni umutegetsi wo hejuru cyane. Bikanyibutsa wa munyakenya yavuze ati coronavirus nibura igomba kutwibutsa ko tugomba kugira icyo dukora ku bihugu byacu, kuko ubu noneho nabo barwaye ntabwo babemera mu bihugu by'amahanga. Ariko nsubiye ku byo mwavugaga, ntabwo ushobora kumbwira ko umukuru w'igihugu arabanza agategereza akajya yicara kuri CNN akareba BBC nk'abandi bose nk'abaturage ngo yumve ibyo bavuze, yarangiza yavuga ngo hari challenge ya World Health akagenda we kujya gukaraba ngo nawe ngore bacalenjinga. Uribaza kana diskura yavuga ministre w'ubuzima niwe wanditse ngo itangazo mushiki wa baratabaza ati muri mpenyabuna no mu Gifaransa, uribaza ko iyo ni guverinoma ya hehe. Ibyo rero ndumva Flora wari wafashe ijambo
reka
nange ntabwo uvuga nakomeza
urakomeza so kuguca mu ijambo nashakaga kongeraho ko nabo baturage ntibanazi na coronavirus cyari cyo numvise harasinzi namwabonye
akabyirikira
umunyamakuru abaza umuturage akavuga ngo ni hepatite C ngo yandurira mu myanda ngo ibicupa
byabwirwe nande wakanamubwiye ko yivugira icyongereza umuturage atumva azabimenya ate karye
wasanga umuturage we yashishoje mu cyongereza agatega amatwi cyane agakuramo ko ari hepatite
ariko birenze n'ibyo ngibyo birenze n'ibyo ngibyo kubera ko mu by'ukuri harimo n'ikintu cya control gushaka kugenzura media zose
mwanyemerera tukagakina niba mukunze
yes
reka tuve ko bikunda munyihangane gato ya kuko ndumva nubwo katari muri studio ariko dushobora kukumva gatoya mwumva tekinoloji yacu tutarimo gukunda neza
so kimaze iminsi kivugwa kirimo cyaturutse cyavuzwe bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa icyo cyorezo bakita
icyorezo cyavuzwe mu Bushinwa ni icyorezo kimaze kwica abantu bageze mu 2000 mu Bushinwa numva ko cyatangiye kugera n'umuntu wese no mu bindi bihugu by'abaturanyi bigiye bitwegereye ariko ntabwo cyari cyagera muri Afurika icyorezo cyitwa hepatite ntabwo nzi kwikibuka ukirinda cya mbere na mbere icya mbere burya iyo ushaka kwirinda ikintu ugerageza kugira isuku ibintu by'imyanda biri mu murima mu macupa bagiye ari ku mihanda ibintu byose bikajya ku murongo bikajya ku ruhande kugira ngo akize n'umwuka mwiza wayiranye imyuka mibi itwugarije ariko bitera kandi nabwo yatagira ingaruka zitagire
ngibyo rero sora reka ngusubize
wapfuye yarihuse n'ukuri Jean Paul wakomeza ukatubwira n'aba bantu bari hanze basenyewe twebwe ubu twihishe mu mazu ese ubu bo bazabigenza gute nibiba bafashe ingamba ko abantu baguma mu nzu iwabo bazajya hehe wakomeza Jean Paul na mwese mukabyenterena
iriya leta urakoze Flora iriya leta nibarusahurira mu nduru bo kubwabo iyi coronavirus bayivanyemo inyungu zitandukanye ntabwo ari inyungu zo gusenyera abaturage gusa ahubwo bana urabona ko inkubiri yo kuvugana Kizito aho yari igeze Kigali yo kubwayo ibirimo irashima Imana kuko iri yihishe muri coronavirus ntabwo bakivuga ku bya Kizito nubwo byandikwa ariko iravuga ati iki si irimo kureba kurusha ibindi ni coronavirus noneho uretse ibyo byo kuvuga ngo ibonye nkuko mwabivugaga namwe kandi nanjye nemera ko harimo ubwo bagiye kwihisha nyuma bagatangira gukora amahano wari ukwica abantu ariko hari ikintu kimwe yenda nubwo naba naba nsubiye inyuma muzareba cases bamaze kuvuga z'abantu bafashwe na coronavirus mu Rwanda umurabizi neza ko abo bantu bose bavuga ari abantu banyuze ngo baciye ku kibuga cy'indege ngo ni umuntu wari uvuye Sudani ngo ni wari uvuye ngo Mumbai ngo ni umuntu wari uvuye ngo mu kindi gihugu cya he nta muntu wo mu Rwanda bavuga n'umwe ibyo nabyo byagombye kubagenda bose bakagenda bavuga ngo hari ngo yari avuye muri Mumbai ngo noneho ngo abonana n'abandi bantu nabo bayifashe nabo bonanye n'uwo nguwo ntabwo bavuga ni ukuvuga ngo hari abantu hari abayifite batarimo kuvuga cyangwa se ntabwo bazi kumenya umubare w'abayifite n'inaha nabwo bavuga ko ushobora kwigendana iminsi nikikwereka ko mu Rwanda ushobora kujya kumva igihugu cyose cyafashe ntabwo ushobora kumbwira ngo Amerika iratahana abantu babo Ubufaransa badafite information y'uko u Rwanda rutiteguye rudashobora no gufasha kuvura abantu babo noneho ku kibazo cy'amazu rero cy'abantu basenyewe umuntu yari abantu barabitwandikiye baratubwira ko ibintu byo gusenyerwa barambwira ko bamenyerewe nabi barimo gusenyerwa leta kandi ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe nta muri bafite ariko gye namubwiraga ko iyo leta ntabwo iri yabagirira impuhwe nabo mwita ko ari abuyobozi b'inzego z'ibanze basenyera ni leta iba niyo leta nkuru iba yabatumye so baza kumbwira ku bijyanye na ruhurura ya mpazi aho ni mu mujyi wa Kigali za Gatsata iyo ngiyo Kimisagara bavuga ko barimo babwira ngo abantu ngo bisenyere nta nubwo babwira ngo basenye bavuga ati mwisenyere kandi ngo bamwe bati aha ni ahantu gakondo bari abantu bamaze bahamaze imyaka n'imyaka ni FPR yabaga itaraza muri ya butegetsi none bakavuga bati ruhurura
rwose biri complico
mumbabarire bavuga ko ari ibintu bijyanye ni bijyanye n'icyo kintu ko ngo ruhurura yasenyutse ari yasenyutse basenye ruhurura nako ruhurura irimo gusenyuka no bakavuga bati abayituriye bose nibahave ariko aho ni hamwe Nyarutarama basubiyeyo n'ahandi hose no kwibaza ko
birababaje
abo bantu kandi bariho barajyanwa hehe abandi bambere mwabonye basiga mu myobo nkifuku none uyu munsi barimo barasenyera n'abandi nkibaza rero uburyo abantu nyine urabona bihishe muri ibyo bintu bakavuga ati sirahuze kandi bakavuga ko bagomba iriya yitwa Commonwealth program igomba kuzaza baramaze kwerekana hari ahantu hose bagiye kwatera indabo barasenya kugira ngo bashyire indabo bavuge ko Kigali cya neza ngibyo rero ibyo umuturage w'u Rwanda ngibyo ibyo uburyo babaye
yewe Jean Paul uwavuga ibyo mu Rwanda ntiyabirangiza ahubwo reka wenda niba tabita hari icyo yakongeraho nashire kuri ibyo duhite bagira icyo babyongeraho duhite dufata indi ngingo yacu ari nayo ya nyuma
kugira hari icyo nongeraho hari icyo nongeraho
ijambo
murakoze ntabwo ndi butinde biragaruka kuri cya kintu duhora tuvuga cyo kutubaha ubuzima bw'umuntu namwe murebe ukuntu bagiye gusenyera abantu bakanabasaba kwisenyera ubwabo kugira ngo bahatere indabo wa muntu bakunze kuvuga muri za disikuru ngo umuzungu ngo ntakigenda ntashobora kudutegeka ngo ntashobora kugira iki akaba aribo bagiye kwerekeza ndabyo berekana ko bateye imbere munyumvire ibyo bintu ukuntu ari agahumbu ese ubundi abo bantu bajya kubasenyera gute ntibaba babahaye icyemezo cyo kubaka hari igihe batubwira ibintu nk'aho tutahabaye iyo umuntu agiye kubaka bamuha icyemezo autorisation de batire ikindi kuki badatuzwa mbere yo gusenyerwa kandi ngo bashoye imari muri Visit Rwanda perezida yirirwa mu ngendo ngo agiye guhahira abanyarwanda ngo izo za Rwanda Day ngo zinjize amafaranga ayo mafaranga akura iki niba tubakira abantu
nakuguciye mu ijambo kivuga ibyo nakubwira iyo byashobokaga mpagushyiriyeho indirimbo ya kavukire fata utwawe gawimuke wakomeza
rero noho ubwo ngo ndakomeza kwibaza kwereka abanyamahanga ko wateye imbere bisaba kubabeshya cyangwa bisaba kubereka ibyiza wagezeho ukanabereka n'inzitizi wagize mu bindi utagezeho noneho bakagufasha iriya leta hari ibintu itekereza hari ukuntu itekereza ababihabanye no ku bindi bihugu bitera imbere akanyuma nakongeraho ni uko ibi byose ntibagomba gukomeza kwibaza ibibazo ngo opozisiyo ngo baturwanya ngo baratwanga ngo banga iterambere ryacu nta muntu wanga iterambere ry'u Rwanda niba ari nahari abantu icyo banga ni ubu buhemu bwo gusenyera abantu nta witaye ko abo bantu bafite imiryango bafite abana bagomba kugira aho batura ntibagumire mu magasozi ni ahangaha haturuka ibintu bya opozisiyo bajye bimenya ko nibadahindura imikorere opozisiyo izahoraho nako nahangirizagaho flora
urakoze cyane ashize tabita se hari ikintu wakongeraho
nanjye akandi kantu gato nakongeraho ni uko ubwo biba bitumye nongera kwibuka ubugome bw'abariya abantu bw'indengakamere hari abantu bajya bavuga ati bariya abantu ni satani nta nubwo ari ba satani satani nayo ntabwo igeze ubugome hariya rero iyo urebye ukuntu energi zose bazishyira mu gucura ubugome no kumenya strategi bakoresha bahemukira abanyarwanda bigera ho ukibaza uti ariko bagirije umwanya ungana gutyo wo gucura imigambi mibi yo kugira nabi bakazabona umwanya wo gutekereza no gukora ikintu cyiza n'iki na kimwe hari umuntu wahoza ansetsa kare twaganiraga arambwira ati erega ati bariya abantu ati kari agatsiko k'amabandi kari agatsiko k'abicanyi ntabwo bashobora kugira umwanya wo kujya kwita ku barwayi banduye iyi ndwara atahubwo buriya baba bacura bakareba bati yoho niko Uganda yaba yahageze muri Uganda mwatubwira iyi ndwara yahageze babona itarahagera cyangwa se abantu atari na benshi bayirwaye hati bagatangira gushakisha uburyo ahubwo bayoherezayo hati ukaba bagenda bagafata abarwayi babo bagafata yenda macandwe se cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kujya kwanduza abaturage b'Abagande ati bagaha abo bicanyi babo izo ntore zabo bohereza kujya kuroga no kwicana ntibakohereza muri Uganda
nagira ngo nyuranye n'uwo muntu wawe hari abantu benshi bajya kureka iyo mvugo ariko abantu reka nze nkubwire ibyo tuzi atibitse ibyo twabonye mubashyira kuri standard y'abantu bari reasonable nibari ko nawe niba ko mugiye nako bavuga
bari wayi
bafite ubwenge niko ushaka
kubona
ushobora kugutangira yenda guhera kuri Kagame ubwe ukajya uretse yenda ngire nte we usobanukiye ariko wemeje kuba ingaruzwa muheto nyine akavuga ati ngomba barapanikinga ndakubwira ngo kera nabonaga uriya ministre w'intebe bwa mbere bagiye muri cya kintu cyitwa tutu niba twiherere nange kuba kwa tuganira ngo ni cya kintu cyitwa gute kimwe bajye bajyamo buri mwaka kitari
umwiherero
ari gikaramu atinye icyo Kagame agiye kuvuga igihe yasomeraga uriya Milton Jemu uriya mu ministre wabanjirije ngire nte kwenye ministre kandi nawe ni umuntu ni docteur ariko PhD
ari Habarurema
ntabwo ari Habarurema ni uwanyuma Habarurema inyuma Habarurema ariko Habarurema nawe niko byaremeze icyo nashaka kuvuga ni uko abantu bazi ko bashobora kuba bafite washobora kuri standard muvuga ngo badatekereza ko ari muri ibyo bindi ntabwo afite n'ububasha bwo kugira ngo banakugire inama y'icyo gukora ariko abafite ubutegetsi ni kandi gatiko k'abasirikare batoya ni ukuvuga ngo ni Kagame ni Badane munyuza ni bakabarebe ni bariya barurayi ba ministre uvani munuriya uwo ngabo nawe ntabwo ntasaba bafite ariko ndagira ngo nkubwire ko byinshi ubona bakora nta n'ahandi ngo ndabona banyanditse ngo ni Habumuremyi ministre kwenye ministre Habumuremyi uwo wabuga ikaramu nk'umwana nyine wabuze igisubizo babaye arizebre
arakoze kutubwira izina umushinge
ariko ni umuntu wari ubiyandikiye nawe reka ubwo nawe arabyumvise yenda ubona udukurikiye ariko nashaka kukubwira ko abo bandi yenda batekereza ndakurahiye ko bariya bantu bariya bumva Kagame banashyira mu myanya ifata ibyemezo bikomeye n'abantu bavuga bati icyo bantuma cyose gukora nagiye nubwo yaba ari kwica umugore wanjye nubwo yaba ari kwica nyirasenge niwe kwica se wabo niwe kwica se cyangwa iki nagikora abo ni ba Dani nabo barurayi nabo bakabarebe nabo bantu bose ubona bitwa ko bafite ububasha barimo ukongeraho n'abangarambe bariya wumvise byemwe wenda rya Kizito byanabaha n'urugero rworoshye ariko kuvuga ngo ni uko badafite umwanya wo gutekereza nta n'ibindi bazi gutekereza ibyo bazi n'ibiriya bari confused bafite ikintu cy'urujijo ntabwo bazi guverinema ubundi bashyiraho abantu bazi ngo babafasha bakabakorera ariko ibyo bakora n'ibyo bategeka gukora ndetse n'ibintu bigenze nabi bashobora guhabahamagara bakabakubita bagakubita bariya abantu bose ariko ubwabo babwiye uti ngaho noneho icara ahangaho ukora ibyo umbwira gukora ari Dani ari abo bandi bose ari baje kabareba ari nta n'umwe ushobora kugira ibyo yakora keretse iby'igisirikare babikora ariko uvuga ngo administration y'igihugu ntabyo bazi biramubwira niko bazi gukora nta bindi ntabwo ari uko badashimwe
ariko Jean Paul aho ngaho nkunganiye bari abantu nibiha gushaka gukoresha intwaro ya coronavirus bica abantu nabo bazagenderamo coronavirus bazajya bayitwara nabo ibice ntago itoranya kandi uburyo yinjira n'uburyo bworoshye cyane keretse niba batazi uburyo yandura ubwo rero turabifuriza
Amerika niba nazi ambasade zose zirofunga imiryango rega ngo ntabwo ari leta y'u Rwanda ikwiye gutangira kugira panike ikomeye n'abaturage ubwayo kuko ntabwo hari ibintu bafite n'aha ngaha mu gihugu gikize baracyafite
bamenyereye kwica ntabwo batekereza bo ko hari icyabica bazi yuko ari bo bagomba kwica ntabwo bazi
uwavuga ibya Kigali bwakwira bugace mumbabarire cyane rwose iyi sije tuzayigarukeho kuko hari n'indi sije yihutirwa cyane tugomba kuvugaho kuri uyu mugoroba nayo iri mu byatumye dukora iki kiganiro mu buryo bwa huti muri makeya Jean Paul yari yabivuze dutangira ariko reka nongere mbisubiremo gato umuvandimwe wacu barafinda abantu wari umaze kuba n'icyamamare cyane abantu benshi bakunda cyane abantu benshi bibonagamo nubwo hari abavugaga ko gahunda ze babona ari nk'ibyifuzo cyangwa indoto ariko nta muntu utarota ziriya nzozi rwose ngewe ni ukuri numvaga inzozi ze nzishyigikiye nana zisengera Imana ikaba yanadufasha, ariko ibintu biri kumubaho muri iyi minsi kubera ko yatinyutse akavuga agatobora ati kibyimbye kimeneke. Mwabonye ibyamubayeho muri iyi minsi, umuntu muzima baramufata bamujyana ku miti y'abasazi, ni ibintu biteye agahinda. Umudamu w'umuntu babana umunsi ku wundi bakabyarana abana, niwe barimo kumvisha ko ari bo bazi ko barafinda ari umurwayi wo mu mutwe, abaturanyi bazi barafinda ko ari muzima, abantu bose bazi ko barafinda ari muzima, ariko ribu yonyine niyo yabonye ko barafinda ari umurwayi wo mu mutwe, nyuma y'uko atangiye gutangaza ko hari akarengane k'ibihekane mu gihugu. Rero umuryango uri mu kaga, nagira ngo muri kano kanya tuvuge turebe dukurikije ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda, mugerageze iryo jambo sinzi uburyo ndivuge mu kinyarwanda, senariyo zose zishoboka kugira ngo babe bakwikiza barasinda. Mureke tugerageze kureba uburyo bwose bushoboka bashaka gukoresha kugira ngo bamwikize. Rero tumutabarize, ibi birarenze ukwemera, birababaje. Umuntu arabyumva kumva umutima wurenda no guturika, ntabwo numva ukuntu njyewe mugerageze kwishyira mu mwanya w'umugore w'abarafinda, umufasha w'abarafinda, mwishyira muri kano kanya ukuntu umutima w'umeze kuba abana b'abarafinda bari abana beza mubona bakikije umufasha we, mwibaze ukuntu imitima yabo imenetse. Nagira ngo muri kano kanya tugire icyo tubivugaho. Murakoze.
Murongera mu mpinga y'abukuru. Murakoze cyane, ndabashimira. Ni ukubera ko izi ngingo turimo kuvugaho ziri sensible cyane y'abarafinda. Njye ndabaza abantu barebera ibi bintu, ese bazi ko barafinda ari umuntu? Ese bazi ko barafinda ari umuntu w'umugabo ufite abana, ufite umugore, ufite umuryango mugari, akaba arimo kwicwa buhoro buhoro, ahindurwa umurwayi wo mu mutwe, ahabwa imiti y'indwara arwaye, kananenga cyane abantu bavuga ngo iterambere mu Rwanda, cyane cyane muri diaspora nzajya mbikoma ubwo kizaba kizaba, harya inzego ubundi inzego zibarengera aho mutuye zijya zifata umuntu zikamujyana kwa muganga gutyo gusa ngo ararwaye? Iyo habaye ikibazo muri ibihugu dutuyemo bigenda gute? Urwego rufata umuntu bakamushakira umuntu umurengera, umwavoka, umwunganizi mu mategeko, umwavoka akajya imbere akaba yavuga uko uwo muntu yifashe, niba ari ibintu yakoze abishaka, niba ari ikintu yavuze akaba ko yakivuze nta intansiyo mbi afite, cyangwa se n'ubushinje cyangwa kerekana ikibi barafinda yaba yarakoze. Ibi nta kintu cyabaye. Icyabaye ni ya institisiyo bita RIB, yitwa ko ari institisiyo ariko mu by'ukuri atari institisiyo, kuko kiriya gihugu nta institisiyo kigira, habaye institisiyo y'umuntu umwe wenyine ari perezida wa repubulika na sisiteme ye, nta bandi bantu bakora muri kiriya gihugu. Abo nibo bemeje ibintu, batuye umuntu arwaye mu mutwe, bemeje ko arwaye mu mutwe bataramujyana n'indera mu byibazo, ufite bamujyanye indera kurangiza umuhango. None ubu ngubu barimo kugenda bahimba ibintu utamenya muri bwa bwenge bwabo buhanitse ariko bugira nabi butagira neza, bashaka uburyo bamwikiza. Tuzamutabariza, kandi ikintu nakongeraho ni kimwe, igihe cyose bazakomeza gukora imikorere mibi nk'iyi ngiyi, igihe cyose bazakomeza guhemukira abantu barwanya ubutegetsi, bazahoraho, babyibuke cyangwa se banabimenye. Ntabwo turwanya bariya bayobozi mu by'ukuri, turwanya imikorere mibi yabo, kuko abo nta nubwo tuziranye, ntaho tubazi, nta nubwo nzi ko twifuza no kumenyana nabo, kuko hari abandi bantu benshi cyane tutanazi kandi bo bitwara neza, ariko bamenye ko imikorere mibi yabo tuzakomeza kuyirwanya mpaka. Kwica barafinda, kumushyira mu kato, kumuhindura umurwayi wo mu mutwe kandi yari muzima, yavugaga ibintu bari abadepite bose bicaye hariya batari bavuga na rimwe, kuba igihugu ngo gifite ngo 64% mu nteko nshingamategeko ry'abari n'abategarugori, akaba nta muntu n'umwe wari wavugira aka wari wavugira umugore warafinda mu karengane arimo bakaba bose babirebera ibyo bintu byose bamenye ko bigaragara kubera ko burya igiti cyiza cyera imbuto nziza iyo witanira igiti cyiza ukera imbuto mbi cyangwa tunagira n'imbuto wera ntugakeke ko abantu batabibona tuba tubireba kandi tuzakomeza kubirwanya mpaka barafinda ararengana baramutse bageze neza cyangwa se baramutse banatekereje neza bamurekura ahubwo bakumva n'inama bagira kubera ko barafinda baratinyuka akavuga ibibazo uko biri akaba ibyo bamuhora mu gihe abandi ntashaka kuvuga amazina yabo birirwa bakoma amashyi birirwa bahakirizwa bavuga ngo ibintu bimeze neza barimo gushuka uriya mugabo nubwo bamushuka n'ababizi bagomba kwikosora ibi bintu bakabireka bakabihagarika kuko niba batabihagarika tuzakomeza kubivuga tuzakomeza no kubarwanya mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kuko ntabwo tuzakomeza kubirebera igihugu ni cyacu twese abanyarwanda igihugu kirimo abanyarwanda bakwiriye amahoro abanyarwanda ntabwo ari abantu b'ibisigarizwa abanyarwanda ni abantu bafite agaciro kagomba gukomeza kubahwa n'abantu bafite uburenganzira bugomba gukomeza kubahwa kandi bihereye kuri barafinda n'umuryango we n'abandi bose barimo kurengana nkabo murakoze cyane
Ashire wari uvuze ngo abantu bakomeje kubeshya uriya mugabo ko umutsinda uriya mugabo ni inde usigaye utagishaka no kuvuga izina rye
uriya perezida w'igihugu Paul Kagame
ok urakoze cyane Tabita wagira icyo ubivugaho
nanjye ndunga murya mugenzi wanjye ntabariza uriya muvandimwe rwose barafinda barafinda ntabwo tumuzi nuko batwara mubonye avuga ibintu bizima avuga ibintu byose biba muri kiriya gihugu mbese ubundi kuki bamutwaye wenyine niba babona barafinda ari umusazi kuki batamutwaranye n'umugore we ko bavugaga bimwe kubera atabariza barafinda mwabicanye imwe aho mwahereye mwica abantu bigeza naho mufata abantu bazima ngo kubera ko bababwira amabi mukora mukabajyana imbera mukabajyana imbera ngo nabasazi sinzi uherutse kuvuga ati harya ubundi ahubwo bafashe Kagame n'umugore we ndetse n'umuryango we wose akaba aribo babanza kujyana imbera ko aribo basazi barafinda ko arengana ndetse barafinda rero reka nsaba utuntu tubiri kimwe ndasaba abanyarwanda twese banyarwanda mwese mwiyemeje gutabariza abarengana nyabuneka mwese aho muri hose ababikoze turabashimira abatarabikora nimuhaguruke nimutwitinge nimubwire abanyamahanga nimuhaguruke tuvuze induru dutabarize uyu mubyeyi barafinda usize abana icumi sinzi niba mwabonye ifoto nigeze kubona umuntu afite agafoto banza ari wowe Flora hari nakabonanye kariho uriya mu mama madamu barafinda n'abana bato b'impinja bageze nko kuri batandatu
kandi ubundi tuzagasohora kuri iyi inoza audio Jean Paul azadufasha akazasohoka abantu bazakareba
bareba ako gahinda wa mugani akarengane k'ibihekane barafinda aho ragavuga avuga uburyo bamutoteje uburyo bamutorukiye uburyo ngo bageze naho bamushyira muri serikeye ari muzima mara muri byumweru bibiri abicanyi
n'ibihekane n'agahinda k'ibihekane birababaje cyane ariko atabije nagira ngo tunashimire hagati aho ngaho sinzi niba mwarabonye video umuntu witwa Karasira Aimable uriya muhanzi yakoze ni ukuri abantu nk'abariya nabo tujye tubashimira by'umwihariko tugushimiye ukomereza aho ngaho ni ukuri nubwo muri iyi si utazahembwa cyangwa nawe ukaba ushobora bakubwira ko wiyahuye ariko reka ko tugusengera tubikuye ku mutima dusenga Imana yo mu ijuru ngo ikomeze kurinde kuko ni nayo ikurinze turifuza ko n'ukuri umutima nubwo utazabona ibihembo muri iyi si ariko mu ijuru uzabibona urimo gukora
ibi azabibona rwose wenda ntabwo aziyahura kuko ntabwo akiyorosa amashuka asigaye akoresha
ariko burya akabigose ko nka keza uyu muntu ahubwo
yes akanyuma nagira ngo ndangirizeho ni ukugira ngo niyame noneho ngiye kwiyama ndiyama aba bantu bitwa intore bo muri diaspora abantu barahaguruka bagatabariza abantu bababaye amina abantu bababaye abantu bakorewe iyicarubozo abantu bishwe mu uburyo bw'agahinda abo bantu bo muri diaspora bagatinyuka bagahaguruka nabo bakajya kumerera nabi abo bantu bari gutabariza abantu. Ndahera ku muntu mperutse kumva ndibaza ko ari Jean Paul wazanyeho umupasiteri witwa Christine Coleman wanditse letre ayandikira perezida wa Repubulika ya Amerika Trump amubwira iby'ubwicanyi bwakorewe Kizito. Umudamu witwa Sumta, madamu Bayingana, ndamuzi by the way, uriya twarabanye cyane, turaziranye cyane. Asumta Bayingana ariko asumu, nta nubwo ugira isoni. Utinyuke. Ugiye kwamagana umuntu wahagurutse avuga akarengane gakorerwa Abanyarwanda. Ese nubwo uri pasiteri iki? Ngo naba pasiterira. Musenga iki? Abantu mudahaguruka mwebwe ndakubwira wowe Sumta n'abandi nkawe ngo muhaguruke mutabarize abantu nk'abariya abantu barimo basenyerwa nta mpamvu badahabwa aho kujya ahubwo bakajugunywa hariya ku muhanda bafite abana bafite imiryango ariko bakavuga urupfu Kizito yishwe rw'agashinyaguro wowe Sumta wiyita pasiteri ugahaguruka ngo uramagana abahagurutse kurwanya akarengane no kuvugira abarenganywa badashoboye kwivugira wowe Sumta ejo bundi Imana yaragukoreye igitangaza ikagukiza kanseri none abababaye nk'uko bari babaye icyo gihe baravugirwa ukavuza induru ngo bavugiwe ariko mwa Abanyarwanda iyi mitima mibi dufite twayiretse ubugome uzatugeza hehe koko
ariko se Tabita umuntu yicecekeye hari icyo byaba bitwaye aho kugira ngo
uvuge amangambo ari nk'ayo waceceka kabisa biraruta
erega nabo baceceka bazitwa abagambanye nabo igihe nikigera kubera ko kuba uba mu gihugu kiguha uburenganzira bwo kuvuga bitatuma ujya muri prison cyangwa se ngo ufungwe cyangwa ngo wicwe ariko ugatinya kuvugira abantu bababaye ngo uratinye mu kwikaranya ngo n'ubutegetsi ari bwo buri mu kubakandamiza ugatinya kubivuga uzabibaza umuntu
umuntu uri mu Rwanda acecetse nabyumva baba bifite ibyo bako nabo bakwica ariko aba bantu bicaye hano muri ibi bihugu za Amerika za Canada za Burayi bagahaguruka ngo baribonekeza ngo naba pasiteri ngo barandikira za Trump ngo kubera ko abantu batabarije bababaye kuko murabona ibi binataragaye ubwo ngo ni kubera iki ngo baraproteja ibintu bafite mu Rwanda baraproteja amazu bafite mu Rwanda baraproteja abantu bene wabo bari kwa Kagame mu nzu uwasimuka baramube bari mu kazu ka Kagame barafatanya kwica abarescape barafatanya kugambanira abarescape ntibagiye ngo byose ntitubizi umunsi umwe tuzabishyira hanze mwabicanyi mwe mwese mwabafatanya cyaha mwe mwese bariya badamaseni bicaye mu nzu hariya kwa Kagame bagambanira abarescape bene wabo ibyo byose birazwi ntimugire ngo kariya gatsiko kazaguma hariya one day bazahava muzisobanura mwese
Tabita mbere yuko ashire yongeraho akanashaka kuvuga wenda na Jean Paul nawe akagira icyo abivugaho nagira ngo nshimangire icyo kintu urimo kuvuga cy'uko abantu biyanduriza amazina yabo ni ikintu cyo kwitondera cyane uriyanduriza izina ryawe ntago uzi ko ejo buzacya bumeze kandi nanone aho kugira ngo ujye kuvuga ibintu nk'uko se niba urwana ku mutungo wawe ngo mu Rwanda ngo mpafite ibi n'ibi buriya Kizito wagiye afite imyaka 38 wenda sinzi cyane umutungo yari afite ariko yari no kuzagira umutungo ungana gute koko mumbwire iby'isi koko nta nubwo bitwigisha ubu se iyi coronavirus ko nta muntu irimo kugenda irobanura nizika kugeraho ejo bundi ukagenda ese iyo mitungo uzayijyana ese ubundi iyo mitungo yose niyo bayitwara bakayimara mumbwire buriya Rwigara yari afite imitungo mikeya ubu si byo bamukoze byo reka mbabwire ntago ari uko watutsiriya guverinoma nta nubwo ari uko wayivugisha kuko Kizito ari ibyo byose giye kubirebaho ntago bari kumwica yarayiririmbiye ntako atakoze yigishije ubumwe n'ubwiyunge wenda nubwo agiye mu nzira abo batashakaga ariko yari umwana wumvira cyane rero nta muntu n'umwe ufite urukingo rwo kutishwa na Kagame ngeyo niyo message nabaha kuri iyi ngingo nagira ngo mukomeze ndashire na Jean Paul nabo bagiye icyo babivugaho
Flora urakoze ariko umvugiye n'akantu nashaka gukomozaho nta garanti n'imwe ibahariye. Uraproteje imitungo ejo bundi ikintu cyose gishobora kuza bigahita birangira. Uriproteje ubwawe ngo urayivugira, ntabwo urusha ba Evode banahindurije amakoti, ntabwo urusha n'abandi bose bavugiye leta kandi bakaba batakiriwe. Nta n'ikintu urusha byabagamba watangaga ubuzima bwe buri munsi kugira ngo acunge umutekano wa Perezida Republika. Ntacyo murusha. Ibi rero ni bya bindi biri muri wa muco wo guhakirizwa, umuco wo gukeza umwami umwe, umuco wo kumva ko ngo izina runaka mu gihe ridahari ngo ibintu byose byadegera. Ndabyibuka no mu gihe cy'amatora ubaza abantu ko kitagamo akomeje kwiyamamaza yavuyeho ko ayoboye manda ebyiri, ko ari byo konsitisiyo isaba, ngo se ngo ubona hayoborana wese yavuye he, we yavuye he? Rero iyo tuvuga ngo aba bantu ibintu bakora ngo bazabibazwa, nuko uyu ni wo mwanya wo gutabariza Abanyarwanda, uyu ni wo mwanya wo kuvuga amabi ari mu bikorwa hariya, ni nawo mwanya wo gukunda u Rwanda byo kurukunda bya nyabyo. Kuko umuntu ukomeza gukoma amashyi abo bapasiteri b'abahanuzi b'ibinyoma niko nabita, bakaza bakoma amashyi babeshya rubanda, mu by'ukuri nibo banzi b'igihugu kuko barakomeza gushuka igihugu mu nzira mbi. Nyamara twese duhagurutse tukavuga ibi bibera hariya, wabona n'ubu butegetsi bwikosoye ubwabwo, nta n'ibindi bintu bibaye bikomeye. Abantu rero nibatinyuke kuvuga ko ibintu bigenda nabi, bifata nko kwabwira umufasha wawe cyangwa umwana wawe cyangwa se inshuti yawe yuko ibi n'ibi byagenze nabi, mukicara mukabivuga nawe mukabikosora. Niba ukunda igihugu cyawe, haguruka, cyane cyane ufite uburenganzira uri muri za diaspora, haguruka uvuge ko ibintu bigenda nabi, haguruka uvuge ko barafinda ari mu guhohoterwa, haguruka uvuge ko umuntu nka Aimable Karasira, Aimable Karasira sinshaka kubukira muri politiki, ko nanjye ubungubu nta niyo ndimo, ariko ibintu avuga birimo ubwenge, birimo ibintu wakwicara ukumva wungutse ikintu mu buzima bwawe. Aramutse ahawe rugari kimwe n'abandi bose bameze nk'abo wenda banatinya kuvuga, kuko ntabwo umenya ko ubwenge afite ari wenyine ufite, hari abandi benshi bafite ariko wenda yaratinyutse. Abandi baramutse nabo bafashe iyo nzira, baba muri diaspora, baba ari abo mu Rwanda, mbabwije ukuri ko igihugu cyacu twacyubaka n'ubwo buyobozi bwabwo amakosa bakora bagatinya no kuyakora, kuko n'ibihugu dutuyemo bategeye gukora amakosa kubera ko abaturage baba barajijutse, baba bafite nivo bagezeho badashobora kwemera kujya munsi yayo. Abantu rero nibatinyuke bavuga ibibi bihari, kuvuga ibibi si ugutukana, kuvuga ibibi si ukugira nabi, kuvuga ibibi ni ugushaka uburyo byakosorwa kandi bikagenda neza. Murakoze.
Jean Paul, buriya se nawe ntiwagira icyo ubivugaho, unatubwira senariyo ubona zishoboka washaka gukoresha kuba bagirira nabi badafinda. Ese ubundi hari iminota twaba dusigaranye ihagije ku buryo twakurutira nyuma y'ijambo ryawe? Urakoze.
Urakoze Flora, ntabwo dufite igihe kinini dukurikije igihe mwari mwihaye, ariko noneho ibyo barafinda byo twagiye tubigarukaho kenshi, ariko nta n'ubwo wanabivuga ngo birangize, kubera ko buri munsi haza ibishyashya, ari abamusuye, ari ibyo leta ikomeje kumuvugaho, ari izo raporo zindi twumva. Ariko imbere y'uko yenda kuko mwebwe mwavuze ku bikorwa by'ubutabazi, ariko murebe na ka cyangwa se kesi ya barafinda uko yexpose iriya guverinoma, iriya leta, murebe kubona umuntu bavuze ko ari umusazi. Dushobora kujya muri liste tuzi umunyamakuru warwaye, mumbabare izina ntabwo ryibuka kubera ko yenda bintunguye, ariko umunyamakuru warwaye aratabaza, yarabuze ukuntu ajya kwivuza, aratabaza ajya muri za GoFundMe ajya mu gusaba abantu bamufasha, yarabuze uburyo bamwohereza kujya kwivuza. Ari umuntu wayigeze gukora za New Times, azwi cyane, izo mpuhwe zo kumuvuza ntizigeze ziboneka icyo gihe. Ntabwo ari we wenyine wabonye uburyo Abanyarwanda ari uwigeze abyimba, bagira ahubwo bategeka kumuvana kuri social media kubera ko asebya ngo ni ugusebya u Rwanda, kuko bigaragara ko batari bamwitaho. Ntabwo ari uwo gusa, ni benshi cyane. Liste mwayijyaho mukareba ukuntu abanyamakuru bagiye bagerageza gutabariza abantu barwaye ariko babuze kivurira, ntibagire leta ntigire ikintu bikoraho. Murashaka kumbwira ko izo mpuhwe leta yagize zo kujya kuvuza barafinda, uretse ibi byose murimo kuvuga bashaka kumukorera zari izihe? Umugambi bashaka kumukorera n'uyu nguyu wo kumugirira nabi, kumva ngo bamugiriye impuhwe ngo kujya kumu, ni abasazi bangahe
baravu baragiriza mpuzo kuvuga ese ubundi umuntu yarwaye ibisazi niba ari bisazi reka tubyemere ko rwaye bisazi yenda ko byaba binarutanwa hari wavuze ati nakagame ni wakagiye imbere y'abandi ko nawe abizi neza ko bavuga ko yabaga ku miti ese kuki barafinda we ubu byumvikana ko kesi ye iri irija cyangwa se ko yihutirwa cyane kurushiza abandi kubera iki ubundi ntago byakabaye ntago byagombye kubaho leta nta role nimwe yari gufata yo kuvuga ngo barafinda mu gihe atayigeze atera imodoka zicaho amabuye ngo amene ibirahuri mu gihe yagiye kwiyamamaza bakamubaza ibibazo akabisubiza nk'uko babimubajije bakabona ko ibyo ntaho bahera bamwita umusazi uretse kumwe mu uburenganzira bwe uyu munsi bakavuga ngo noneho RIB niyifashe gahunda ngo turashaka kujya kumusuzumisha ibyo byonyine ni violation ya droit y'umunyarwanda ureke noneho n'abarafinda w'umu activiste ariko noneho ageze hariya batangiye kumukora ibyo bamukorera bagiye kumutera inshinge icyo badashaka nta kindi kugira ngo atazongera kuvuga kuko disikuru z'abarafinda zari zibahungabanyije nibyo navuga ni murebe iyo leta murebe ikintu kiteye ubwoba barafinda yavuze ibintu bidashobora kuvugwa na buri munyarwanda wese nk'uko badashobora kwihanganira umuntu wese uvuga ibyo badashaka kumva nk'uko ibyo bakoze Diane Rwigara ibyo bakoze Victoire ibyo bakoze Kizito Mihigo ibyo bakoze bari abandi bose bafunzwe barimo barusagara barimo babyabagamba kubera ko bavuze ngo i Rwanda ni police state barafinda bo baravuze bati we biratworohera reka tumugire umusazi kuko atagira ubwoba avuga ibintu akabisubiramo n'iyo akabisubiramo noneho tujye kumukorera ibyamfura mbi nk'uko abandi bo abo batashobora gushyiraho kesi z'ubusazi muzi ibyo bakoreye ntabwo bavuze disikuru zitandukanye nizo barafinda avuga ibyo rero bikakwereka ubwoba iriya leta ifite bwo kuba idashobora kumva ikintu kiri negatifu bashobora kuyivugaho uwakivuga uwo ari wese naho ubundi barafinda ntacyo aratwa iriya leta yavugaga ibintu iyo musanga atari byo mwari kuvuga bati uriya koko yarasaze dore ibyo avuga ndetse turabinyamuriza dore ibyo itwebwe tubereka ibyo avuga ntaho bihuriye n'ukuri kuko dore ukuri ni uku nguku ariko ntabwo ibyo bavugaga ibyo yavugaga byari ukuri ntibashobora kubinyomoza niyo mpamvu bavuga ati uyu muntu azadukorera ibara akorera ishyano nuko byagenze yaravuze ati hari n'abantu bazapfa bakomeye Kizito bwarakeye ntabwo yamaze kabiri Kizitarapfa bashobora kuba rero badashaka kumva disikuru nk'izo ngizo ariko leta ubwabyo uretse kumutabariza gusa leta ishobora kuvuga ati ntacyo tuzakora n'ubundi ariko icyo tuzi cyo nuko twebwe mu mateka y'u Rwanda hazandikwa ko barafinda yabayeho ya challenge leta ikamutinya cyane ikamugira umusazi bikerekana iyo weakness cyangwa se n'ubwo bugwari bwa Kagame na leta iyoboye kubona muri abo bantu bose nta n'umuntu n'umwe nk'uko mwabivuze mwese muravuga muti nta n'uwakopfura ngo avuge yewe ntabwo bazajya kuvugira barafinda n'ababo batabavugira nabo ubwabo bativugira yumva ari icyo nasorezaho Flora Bwenda mwafata gahunda yo kujya nako akanya ko gusoza ikiganiro tukava muri studio igihe cyo bwacyo hari minota mikeya cyane sinzi kurenze n'itanu mu byo twatwitse
Ok urakoze buri wese arafata umunota umwe mu gusoza njyewe icyo narangirizaho ni ugushimira abakurikiranye iki kiganiro na komantere nziza bakomeje kuduha ni ukuri bidutera imbaraga zo gukomeza kuvuganira abanyarwanda no kuganira namwe tubabwira uko twumva ibintu rero ibya barafinda dukomeze tumusengere kuko Imana yonyine ni irimo kurwana imbaraga z'Imana imbaraga z'umucyo zirimo kurwana n'imbaraga z'umwijima ariko icyo tuzi ni uko Imana ifite imbaraga igihe cyose umwijima warwanye n'umucyo umucyo uratsinda rero mukomere mwihangana bari mu bibazo tukomeje kubasengera Tabita Ashire mwafata ijambo namwe mu gasoza murakoze
Tabita noneho watangira
Merci icyo nakongeraho nanjye ni ugushima ndashimira cyane cyane Flora na Emerance bashyizeho iki kiganiro cya tuganire n'ubwitange bukomeye nabo turabashimira ngashimira Jean Paul uhora yemera kwidisponibiliza agatanga igihe cye tukaza tugatabariza abavandimwe nk'uko nkaba ngira ngo nihanganishe madamu wa barafinda first lady niba zumva icyo kiganiro tumubwire ko hari benshi cyane bababajwe n'akarengane bakorerwa umuryango w'ukorerwa nk'ababyeyi, natwe tukaba tubabaye twishyize mu mwanya we, umuntu ufite abana bakiri batoya, tukaba dukomeje kumubwira ko tumusengera cyane kandi tumufashe mu mugongo. Turi kumwe nawe mu bibazo ari macamo. Ikindi navuga mbere ko turangiza, ndagira ngo nongere kwibuka umuvandimwe wanjye ariwe wanyu Bene Rutabana, tutari kumwe tumaze tujye kumara amezi arindwi cyangwa na ageramo, ndetse tutari kumwe tutazi naho yaba aherereye, twamuburiye irengero, mwese murabizi, tumaze igihe tumutabariza nawe tumushakisha kugeza ubu ntituramubona. Ubwo nibyo bigaba bituma nongera kubibutsa ko ntabwo abagome n'abagambanyi n'abicanyi bari muri kiriya gihugu gusa, no hanze yacyo barahari, aribo babikoreye Ben kugeza ubu tutazi ahantu aherereye, ariko twizera ko Imana izamutwereka. Igihe cyose nzajya nshobora kuza kuri radio nzajya muvuga, nk'uko namwe bagenzi banjye nzi ko mwabyemeje ko tuzajya twongera kumwibuka ndetse tumutabarize, tunamuragiza Imana ko aho ari hose Imana ikomeza kumuhagararaho. Akaba nagira ngo mbashimire kandi mbifurize umugoroba mwiza. Murakoze.
Urakoze cyane Tabita, urakoze kongera kuzana kutwibutsa umuvandimwe wacu Beni. Ni iby'agaciro cyane, nk'uko twabivuze ubushize niwe yadufunguye amaso iki kiganiro. Muri makeya ni nk'aho kimwitirirwa, ni nk'aho yabigizemo uruhare kugira ngo bamwe dufunguke amaso dutangire no kugira icyo dukora natwe. Ashire nawe wasoza.
Yes, murakoze. Ndabanza nshimira abateguye ikiganiro mu buryo bwose, abateguye ibyo tuganira, n'abateguye uburyo bwa tekinike. Murakoze cyane. Murakoze no kuduha amahirwe yo kugira ngo tugire ibitekerezo dusangize Abanyarwanda. Niba hari icyo byabunguraho ni amahire kandi biranadushimisha. Hanyuma ndihanganisha cyane imiryango y'Abanyarwanda ikomeje gukorerwa iyicwa rubozo, umuryango wa Kizito, umuryango wa Ben n'indi miryango yose mu kugenda ibura abayo. Umuhata wagizwe umuryango wa Arasinda, nagira mbwire madamu we ko turi kumwe mu mutima, turi kumwe mu rukundo, turi kumwe muri compassion, turamutekereza kandi twifuza ko tunizera ko bizagenda neza kurushaho, ko iriya leta izagira ukumva Abanyarwanda ikumva ko itagomba gukomeza gukora mu biganiro. Kaba nshishikariza Abanyarwanda bose ko ubu buryo bwonyine dusigaranye bwo kugira ngo tube twatabara abantu baba Barasinda n'abandi bose nabo, ni uko natwe twatinyuka tukaba intwari nabo. Nubwo twatinyuka tukumva ko kuvuga ikibi atari bibi, kuvuga ikibi ni ukuvuga ibitagenda neza, kuvuga ibitagenda neza ni ukwifuza ko byagenda neza. Twese niduhagurukira rimwe rero, tutitaye aho duturuka, tutitaye aho turi bo, tutitaye ndetse n'ibyo twakoze kera cyangwa se n'ibyo turi mu ngubu, ngeka ko twese Abanyarwanda duhagurukiye rimwe, tugafata uwo murongo wo kuvuga ngo ibi bitwitandukanyije nabyo tuzagera aho dutsinde, kuko ntabwo inabi iyo dutsinda ikibi, uko byagenda kose ineza zaho zitsinda. Kandi reka dushimire n'Imana ikomeje kutuyobora kugira ngo dukomeze dukore ibiganiro numva biganisha ku neza. Murakoze.
Urakoze Ashire. Mbere y'uko nsubiza antene Jean Paul, nagira ngo nanjye mbwire madamu wa Barasinda, komera, uri umudamu w'intwari, uri umumama twubaha cyane, turagukunda, tugufite ku mutima, turagusengera bitari bimwe by'amasengesho y'iki gihe. Ubundi ikindi navuga Beni ahuri nibutwumva, turagukunda cyane kandi turifuza kuzongera kukubona. Nubwo waba utatwumva hari igihe uzatwumva. Ngaho murakoze, nsubije antene Jean Paul.
Mena.
Flora, reka nanjye ngushimire, wadushimiye twese, ariko hari ibintu bimwe iyi initiative mwatangije ni igikorwa gikomeye cyane, kuko nubwo uretse no kuba ari igikorwa cy'indashyikirwa, ariko harimo elema nshyashya zindi mwazanye zidasanzwe mu biganiro dusanzwe tumenyereye.
ugikorwa ubwacyo ni cyiza, ariko noneho na style cyangwa se style y'ikiganiro mwazanye abagenzi bawe namwe murabo kubishimirwa. Reka rero turimo turasoza nta kintu kindi ndi buvuge, kandi mwebwe banyire ikiganiro mwamaze gusoza, reka tuyenda tubararikira ikindi kiganiro. Sinzi niba ushobora kubabwira ikindi gihe ikiganiro kindi kizabera, ariko ubu ndumva ko ikiganiro cyo kigiye gusoza.
Okay, urakoze nahita mpijambo Ashire, kuko hari ikiganiro dushaka tubararikiye cy'abana b'urubyiruko bashaka kuzabaganiriza mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Nukuri muzagerageze babyeyi kubwira abana banyu bumve izo ndimi, abana bari b'urubyiruko baze badukurikira. Ashire, wagira icyo ubivugaho?
Yego, ni ikiganiro tuzategura kandi kigamije kubaka nanone sosiyete nyarwanda, kigamije kugarura umuco wo kuganira, umuco wo gukora deba, ndetse n'umuco wo gukunda igihugu bya nyabyo. Akaba ari ikiganiro kizaba kigizwe cyane cyane n'urubyiruko. Rero reka duhamagarire ababyeyi badafite ubwoba ko babikangurira abana babo, ariko n'abafite ubwoba uko bizagenda kose ntabwo ari ukwirata cyangwa kwiyemera. Ibyo biganiro bizabageraho kuko bizanyura ku mbuga zo hirya no hino. Utazifuza kugira umwana we umwana wazahura na cyo ahantu hamwe na hamwe. Ubwo reka ndekere aho ngaho. Murakoze Flora.
Murakoze ijoro ryiza. Navuga nti ijoro ryiza kubwo bwije, umunsi mwiza kubo bukeye. Na Emerald ashoboye kubonana natwe, turabizi ko dukurikiranye, nawe turamutekerezaho cyane. Murakoze.
Iki cyari ikiganiro rero tuganire kidasanzwe cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatatu 2020, nkuko mumaze kubimenyera. Ikiganiro mu gitegurwa na Madame Flora ndetse na Emerald. Naho ubutaha rero ejo mu kiganiro gihe tuba turi kumwe mu kiganiro uyu munsi nk'uko mubisanzwe mubimenyereye ku wa kane, buri wa kane isa tatu za nijoro. Because